Kenya jamana na jamana kuntiki William Ruto ye sibiridon jamana foroba barakela sebaliu ni jogo nyuman baliu jalaki ko ube gazi kasara jugu ni kofe miye mogo saba faka ka mogo keme flani bishegin jogi Nairobi bolima fen ba kamion do mitun falembe gazi bolamna operana wati doni ka kon shoot lanche nye alamsa don ambakasi Nairobi sigida kindola mogo chama be romina okera sababu ye ka tieni ke ka mogo bla ka boli uka nyenamaya kama. Farafina kore anfan petrol taji kalanso ba yajira jumadon ko ni nkasara ni nkera LPG fasa ni amareorora minte saria kono. Mintigi naka sanikela udo jala kilendo kakiritige uka samba flani mugani saba mekalola.